Moscou, ale ye gɛlɛn ci tile daminɛ wagatinin na Ukraine dugu caman la ni Kiev finitigilakaw ko u ye dan kari a caman fana la. Saradasiw ka mara ɲɛmɔgɔ Oleksandr Prokudin Telegram sanfɛla la ale ko ko Irisilakaw ka saradasulakaw u ye dan kari Kherson kinw la ko wa u firila fana Kherson baarakɛyɔrɔ dɔ fana kan a ka laseli la ko ni Irisiw ka nin binkani senfɛ ko mɔgɔ kelen sara ani mɔgɔ saba wɛrɛ ni denmisɛnnin dɔ b'o la olu jogira a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko Kherson dugu fodon kɔni Frilaka, Chensegin, ni kile kene laba in konunala. Temana koroyan fana, ni alebe Pavlograd, risuka gele deun chilen, aye mwobisaba nani jogi, ni demsen duruba ala. Risilaka uka, sardasuka ministri, ale ayiraka foko aye gelen jate meneleun, mun tiro janfe, ikren ka maramafen glayro uka. Uka fodondo, alekoni nanani risilaka uka terendo do biniye, ani katasuma wuli, uka donita terendo la, Bryansk. Ni abe dambo ni Ukraine jamana ye mwa shima bone anina la selikera uka maranye mwofe usiranen ka foko dangana kari uka minewna ani yero fakashu wali yaw la irisi jamana la uka kuran temeros dankarlu la tenendun uka fodondo senfe Leningrad irisi jamana kenyeka ani klebi yanfana ni wali ya nunumbeke dumna Ukraine ka dankarli udugusaje ni mwa nani ufakara asenfe Bryansk ani klefla uka drun kelenga dankari ni alina na nitasuma badwe uka petrol Mara yoro la kirimeni abuka marakono.